nje ndani jumo hanile sina sisama sabato sabako nitakupenda leo mpaka sabato ishu mikato mikato hizo nyama nyama kweli ni zako we abaseko yaya abaseko uyaya abaseko uyaya abaseko uyaya
Jenga we are sick. Rosalana, you need to stand up.